Downloadani tikumvera nyimbo dza pamwamba pamarawi wanga
Rastafari ndimadziwa ndimadziwa facha numa ndizondaine chifukwa ninji humandidaine ndine hasla utamanga ndimadziwa facha numa ndizondaine chifukwa ninji humandidaine ndine hasla utamanga mapunsilo wanga ndochepa ndiye iwe ukango ndiyembekeza kundiwona muse undikuyenda yenda kukalila kumango pemba puma wadabwa ine ndine woye seksa zome ni masowa ine ndimazipeiza poti mlengi ni mamulemekeza samba ndisiya ndeka ndimadziwa facha numa ndizondaine chifukwa ninji humandidaine ndine hasla utamanga ndimadziwa facha numa ndizondaine chifukwa ninji humandidaine ndine hasla utamanga ndimalawilila mama wa kutsuka kasumanja ulendo wa kumunda kukalima chimanga nyemba ndempunga kuti ndidza kololezo chuluka koma malawi angochuluka amoye wawo wosusuka msanje ndikaduka ndichifukwa dziko lisili kutukuka ndimadziwa facha numa ndizondaine chifukwa ninji humandidaine ndine hasla utamanga ndimadziwa facha numa ndizondaine chifukwa ninji humandidaine ndine hasla utamanga mapunsilo wanga ndochepa ndiye iwe ukango ndiyembekeza kundiwona muse undikuyenda yenda kukalila kumango pemba kuma wadabwa ine ndine woye seksa zome ni masowa ine ndimazipeiza poti mlengi ni mamulemekeza samba ndisiya ndeka ndimadziwa facha numa ndizondaine chifukwa ninji humandidaine ndine hasla utamanga ndimadziwa facha numa ndizondaine chifukwa ninji humandidaine ndine hasla utamanga
Danny, tikumvera nyimbo dza pamwamba pamalawiwanga.com.